Deuteronomy 20 verse 1. Nxa uphuma impi ukuhlasela izitha zakho bese ubona amahashi nezinqola nabantu abaningi kunawe, ungabesabi ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe, yena owakukhuphula ezweni laseGibhithe. Verse 2. Kuyakuthi lapho nisondela empini, afike umpristi akhulume kubantu athi kubo. Verse 3. Yizwa Israyeli, nisondela namuhla empini ukuhlasela izitha zenu, inhliziyo yenu mayingadangali, ningesabi, ningaqhaqhazeli, ningashawa luvalo phambi kwazo. Verse 4. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu ukuba anisindise. Verse 5. Izinduna ziyakukhuluma kubantu zithi, ngumuphi umuntu owakhile indlu entsha engayivulanga na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu ayivule. Verse 6. Ngumuphi umuntu otshalile esivini engadlanga izithelo zaso na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu asidle. Verse 7. Ngumuphi umuntu onengoduso engayithathanga na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa afele empini omunye umuntu ayithathe. Verse 8. Izinduna ziyakhuluma futhi kubantu zithi, ngumuphi umuntu owesabayo enenhliziyo edangeleyo na? Makahambe abuyele endlini yakhe funa izinhliziyo zabafowabo zincibilike njengenhliziyo yakhe. Verse 9. Kuyakuthi lapho izinduna seziqedile ukukhuluma, zikhethe izinduna zamabandla eziyakubahola abantu. Verse 10. Nxa usondela emzini ukulwa nawo, mawumemezele ukuthula kuwo. Verse 11. Kuyakuthi uma ukuphendula ngezwi lokuthula, uzivulele kuwe, abantu bonke abafunyaniswa phakathi kwawo babe yizinceku zempoqo bakukhonze. Verse 12. Uma ungenzi ukuthula kuwe kepha ukuhlasela, uyakuvimbezela. Verse 13. Nalapho uJehova uNkulunkulu wakho ewunikela esandleni sakho, uyakushaya bonke abesilisa bawo ngosiko lwenkemba. Verse 14. Kepha abesifazane nabantwana nezinkomo nakho konke okusemzini, yebo, yonke impango yawo yakukuthatha kube impango yakho, uyidle impango yezitha zakho uJehova uNkulunkulu wakho akunike yona. Verse 15. Uyakwenze njalo kuyo yonke imizi ekude kakhulu nawo engesiyo imizi yalezizizwe. Verse 16. Kodwa imizi nalaba bantu uJehova uNkulunkulu wakho akunika bona babe yifa lakho, hayi ukusindisa lutho oluphefumulayo. Verse 17. Kepha uyakubabhubhisa nokubabhubhisa amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPherizi namaHivi namaJebusi njengokuyala kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 18. Ukuze banganifundisi ukuba nenze zonke izinengiso zabo abazenzile koNkulunkulu babo none kuJehova uNkulunkulu wenu. Verse 19. Nxa uvimbezela umuzi isikhathi eside ngokulwa nawo ukuba uthathe, hayi uyichitha imithi ngokuyigalela ngezembe ngokuba ungadla kuyo, ungayigawuni ngokuba umuthi wasendle ungumuntu yini ukuba uvinjezwele nguwena na. Verse 20. Imithi oyaziyo ukuthi ayisiyo imithi yokudla, yona kuphela oyakuyichitha uyigawule, wakhe izinqaba ngasemzini olwa nawe uze uwe.